DJ Nature.
Genie X double six.
She way.
Man with a tumbler stepping, akona wadada. Wita cheza kama wewe, nadai kutekwa nona pama homi ni madenge. Wana tu digi digi da, wamejaza majano na ukonko wakizama. I'm no longer a single man, niko na mtoto mgenge man. And now she walking with a rumba man, anapenda Ken. Yeah, I'm no longer a single man, niko na mtoto mgenge man. And now she rockin' with a rumba man, and I been that kid. Yeah, she
taki pressure,
I taki pressure.
Inataka pesa,
inataka pesa.
I taki pressure,
I taki pressure, mama.
She taki pressure,
I taki pressure.
Inataka pesa,
inataka ganji.
I taki pressure,
I taki pressure.
Aina za shoju, ni mdogo, mdogo, katika mdogo, mdogo. Madenge wako wapi, wale wamerudi soko. Tawasaidia kuhil, tupatane local, hapa barabache. Aina noma jo, kishash na rumba, zimetushika jo. Batman setting, utatupata kwa makorido, tukijiseti. Kila mtu na wake, kama hauna wako. Supite na wake, umfanya kuwe wako. Hapa chupe ya pombe, usifungwe na meno. Ita waiter, huko tufanyagi hivo. Ule dema kona chali amenijenga namba. Ameniambia we, meka chini ya waba. Ameniguza loho, nasikia ai. Aloho, nasikia ai.
Itaki pressure,
itaki pressure, inataka pesa.
Itaki pressure,
oh.
Magic Angle on the beat.